circle, I feel so happy, happy. Do you know that you're my favorite human being? Una cuanga so lovely, lovely. Jamani mwizi, moyo kanibia. Nahisi kihizi, kanichimbia. Mana mchizi si uchizi. Nachanganyikiwa, mpenzi kikohozi. Kwake nimepaliwa, haki ya mama. Chochote nitafanya,
nitafanya.
And I swear to God, mama, chochote nitafanya,
nitafanya.
I swear to God, kwako hoi nyanga nyanga. Oh, tazama ndege angani, wanaimba na kucheza. Wakunipendeza Mungu tu aliye mwema amenipa.
Amini Mungu wetu mwema amenipa.
Omba lichana kuonika tunanilana. Kwenye wetu metulizana. Tabia vimo twafanana
sana.
Mapenzi wana hata tugombane mchana. Usiku tumeshapa cheka na kutekenyana
sana.
Nyamani mwizi, moyo kanipia. Nahisi kihizi, kanichimbia. Mana mchizi si uchizi. Nachanganyikiwa, mapenzi kikozi. Nimepaliwa, nakia mama. Chochote nitafanya,
chochote nitafanya.
I swear to God.